Na ukijaribu kuleta nyoko nyoko wapa ni makofi. Tabia za pose zinaeza fanyo seme siyo koki. Lakini wachane nyamaze gazendi baki kwa topic. Ingoma nimefanya na omolo na misi wa chochi. Omolo moja ule hali shinda tofi. Nisha wachane wa misi yo gopi. Mini kurutu jo misi yo softi. Kani kuroga the mindi yo bossi. Kauna uguwa the nindi yo hosi. Ini beef jo isi yo saucy. Ini hit jo au siyo motif. Kyo bijo leti yo coffin. Rest in peace jo misi yo gopi. Mabuda na joma kazi ni kukopi. Pesta ama yang indo pia nyemu trend. Bonus kubali mechapa ni club. Muna saka karia zinyu zime end. Nazo za community mashomu na piga na zinafanyika kakila weekend. Nangoma mkitowa the only platform unapata ni citizen 10 over 10. Mimi pekendo siwezi potea jukitu nafanya ni ngumu kusample. Hardcore rap lakini kibidi na mada pia beats ya dancer. Favorite rapper wako party boy tulimpata kinunua tampons. Bogi yangu ya wakora ni mejo tetupata nagi na cancel. Acha kiburi punguza kelele. Zako panganga kwa mtawe ni mwere. Utagezwa kichungi kizidi na kwere. Niliaza kuhustle nzi za Nyerere. Legendary kama Luanda Magere. Nina ofisi kwa mwea tebere. Nikona maraje twale ukiketi mbaya. Soda yako watakweke ya mchele. Nifonia ze rapa pa Kenya kulikuwa na shortage skill. Hakukuwa na talent. Lakina pinye wali mada industry wakafanya ikuwe barren. Kasema siroge na ngoso ati sababu sijatoka Karen. But fuck you nigga, gese nane napiga ma video na kina Clarence. HBR na ngoja munipige simu muniambie pole. Your top 50 mulitoe na onyesha vizuri ya mkufika ta college. Chuka sikali ndio number one na onyesha file mumedara ujina. Freestyle zangu do most video ni wa channel na bado mnakose ishima. Haki ya nani, heyo motifi mebaki ya nani. Pona wadiwa nitaki ya mani, igye ni naifuck ni naimwagi ya ndani. Nana pa Kenya meskuma ikache ya hip hop kushinda omolo. Keyo bina calligraph kwa battlefield, tunasmama solo. Unarada fiti, kuna wasani kadaba do wasaliti. Wanasaka kiki, so wataki kuwa nasitu kipa watafry tu kikaka miti. OG, we a brand them, I'm a chichi, I'm a VP. Bado mina fanya mziki, if it ain't about the money, don't try to reach me. Nishamaliza iki tu inakama zi. Missy your gopi, missy your gopi, missy your gopi, missy your gopi. Dani vitisho tumezoea. Missy your gopi, 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 missy your gopi. Dani vishasha tumezoea. Missy your gopi, rakataka. Missy your gopi, 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 rakataka.